tereka byenkola bangi ngatebe baganda bange bena mirembe batusunga n'abakatuliki batusunga kyekigudde mubalokole lwaki mulwana lwana lwaki tuyombayomba gyetuvudde wala okwano gyetuzimbye ate mu bisula tuyomba ng'obukoko obutobuto batusunga kuba bugingo kiganda serwadda sennyonga kitaawe y'omu sempa mitala kayanja bugembe kitaffe y'omu kwata omukono gwange
Chigonjole Omusirikala gendo kulwana